haddii aynu ka hadalno Soomaaliya Mareykanka waxaanu aragnaa inay aad u korodhay hadal haynta duqeymaha xagga cirka waxaanu maqalnaa goobo jid gooye ama baabuurta meelaha lagu baaro oo la duqeyay waxaanu maqalnaa dad la dilay laakiin maxay tahay guulaha la taaban karo ee ilaa hadda laga gaaray mise xaalku waa iska sidii uun
Somalia is a great discussion topic and while it's typically framed in a ramp up of strikes that's not what we're seeing I mean that's a component of the broader story
arinka Soomaaliya waa mid ku haboon in la falanqeeyo inkasta oo la qorsheeyay sida loo kordhinayo duqeymaha xagga cirka ah taasi ma aha waxa aynu arkeyno waxaan ula jeedaa waa arrin quseeya xuduudaha dalku leeyahay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo isugu jira kuwa maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda ayaa kordhiyey dadaallo wax ku ool ah oo ay ku qaadayaan howlgallo ay kaga hortagayaan maleeshiyaadka gaar ahaan Jubbaland iyo Muqdisho agagaarkeeda deegaanada ku hareereysan qaas ahaan
maxaad ula jeedaa wax ku ool ah ma inay dhul ka qabsadaan ba
annaga oo aan ula jeedo Soomaaliya ciidamada AMISOM iyo Mareykanka waxaanu nahay dhinacyo isgarabsanaya oo talo iyo taakulo ka helaya Mareykanka
waa halkee meelaha ay ka qabsadeen
particularly out of Kismaayo in the south which you know 3 or 4 years ago was really the epicenter of al-Shabaab and now we've cleared about 45 kilometers up the lower Juba River valley
qas ahaan Kismaayo bannaankeeda dhinaca koonfureed oo sida aad ka warhayso 3 ilaa 4 sano ka hor ahaan jirtay meelo xarun u ah ururka al-Shabaab hadda waxaanu ka nadiifinay qiyaasna ilaa 45 kilometer oo ku dherersan webiga Juba halkaasi oo guulo laga gaaray weerar dhowr ah oo laga fuliyay annaga oo aan mar kale ula jeedo xulafadayada oo ah dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM waxaanu ka hortagnay al-Shabaab cadowgu waxa ay isku muujinayaan hab sidaasi ah waxaanay ciidamo kaga dhinteen goobaha lagu dagaalamay taasina waxay digniin u tahay al-Shabaab waana waxa aad arkayso kororka howlgalladan waxaa socda dagaal xoogan oo ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka oo lagu doonayo in dhul hor leh looga qabsado al-Shabaab waxaana filayaa arrinkaasi inuu al-Shabaab walaac ku abuurayo